magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha amniga ee gobolada Koonfur Galbeed. Saraakiisha amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM iyo xubno ka socda dowladda UK ayaana shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed waxaa looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka go'doonsan ee degmooyinka Koonfur Galbeed. Sidoo kale shirkan amniga wadooyinka looga hadlay waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay dowladda UK iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Ciirow oo warbaahinta la hadlay shirka arrimaha ammaanka looga hadlay kadib ayaa sheegay kulanka in looga hadlay halka ay marayso xaaladda amniga Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay wadaan dardar cusub oo lagu carqaladeynayo amniga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Amniga may laka qaadan dhigay waxyaalihii inka dambooy oo ku dhiyaayay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya may laiskakar waaqsaday dhammaan inay cadow iswada dardar cusub waayahanba sasiinba aragaaseen shabeellooyinka shabeellada hoose iyo is-urursi badan uunu arag u ahayna inay cadow iswada qaybaheena meel ahay Bakool Bay taasoo yoon ka diyaargarow ahayan inay arday ka carqaladayaan doorashada la kala inay arday dalka guud ahaan ku dhiid iyo sida caadi oo baata waqtiyaas roobka iniyo arday weeraro fudfo ka dhaqaaqay kasubiyan ciidamada meelo arday difaac ku jiraan ama dhagarihii iyo suubi jiraan inay arday jidgooye suubiyan yaan abaabulin waan aan diyaar garoohay taas daraadiya may arday la go'aansaday inay la korsada falalka gurcaan ee cadowga maadaama iyo wadan dhagara arday iyo ummada hortibka halaagi jiraan sidaas daraadeed waliska afgoraday inay arday ku feejignaado isla markaasna la burburiyo meel kasta oo arday cadowga ka diyaar garoobo oo la ogi barato bara gaar ah oo la kasaw sida shalayba arday iska dayeen magaalada Diisoor oo arday damcayn inay arday magaaladaas una qabateen kasuubiyaan dhaqaale iyo inay arday shacabka meel degan ku barakacayaan shalayna liin dhiki ashar lama ilaawaan ah.
Jeneraal Ciirow wuxuu kaloo xusay inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sugaya si nabadgelyada loo xaqiijiyo.
Marka sidaas daraadiye inay lagu feejignaado shacab iyo dowladba maylin baahanya inay liskala dhagaraha cadowga lagu horseeda shacabka magaalada Baydhabo iyo hareereyana may ardayn ka baaqane inay taxadir leh aan la shaqeeyaan ciidamada ka hawlan sugidda amniga.
Kulanka amniga looga hadlay ee Baydhabo ka dhacay ayaa ku soo beegmay xilli maalin ka hor duleedka degmada Diinsoor uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.